asigura igitambo mbuga azigakura ageje mana uwamukwereka ubu yavuga iki yagusize utazikiza ni ikibi agenda afite impungenge nyinshi yibaza uko uzabaho nk'uwakubonye yavuga iki muhumurize ibikorwa by'akigabo ashire impungenge kuko yasize intwari aho ari nkabibona amwenyure Igihe nikigera uzabonana Muhumurize ibikorwa by'akigabo Ashire impungenge kuko yasize intwari Aho ari nabibona amwenyure Itahe nuza igihe nikigera uzabonana Imana ikunda imfubyi Yarabizi nubwo impungenge zakibyeyi zitabura Ibaza uko ejo bizamera Ibaza tuzarerwa na nde Ese ninde uzagukunda nkanjye Ese azakura nawe agira abana Ibibazo byari byinshi Yagiye akibyibaza Muhumurize ibikorwa by'akigabo Ashire impungenge kuko yasize intwari Atuzanye ijuru kwa jambo Aho ari nabibona
Muzabonana.